Here's a Paxton, Romeo.
Romeo, of course.
Samu demu isti nemu westi. Uyomu wana wasinga. Wasinga, wasinga. Gwasoka, kuba gwali mu mutima munda, obulungi bwoka, teya kusinga. Bona bona ye gwabasinga, kwata ku mukono ntwala wonna. Yona byona mukama yategeka, abatuwalana botuwaleke. Tuwaleke yo bakabe, basangula maziga nga tuvuddewo. Tuwaleke yo baswale, otasiza bulamu bwange. Buli mbeera oyambye, gwabaddewo gwasinga. Mami ye gwasinga, gwasinga, gwasinga.
Oh, mukwano gwasinga,
gwasinga, gwasinga.
Kawala ye gwasinga,
gwasinga, gwasinga.
Oh, mukwano gwasinga,
gwasinga, gwasinga.
Kawala ye gwasinga.
Nzo singira siti, you must die, you my boy. Uye gwan singira siti, you must die, you my sugar. Gwantambuze misana nechiro Gazunga wa mukwano golina Sweet I love you gwasinga Tambuze chejo bakulabe Kwena sima baby ye gwasinga Njagala mkuwane Nkusute baby nkubite Abate sibalabe chiba nuguna Mama wa majangweno Gwasinga gwasinga Materia kusinze Obulunji bwoko bwangulide Babirunji mulamu wange Ntambu demu isi nemu westi Mubyomu kwano gwasinga Jensonga lwachi kuyita dia best Yolomu kwano ze gondaga Birunji gwena londa Wala hizo mazen kuyagala Eja dalan kuyagala